Uyema o nageni nika malungela bashayeli bayethelela bagibele Akangena umgibele uthi egibele kumbini athelele udrayiva bayeyisa Uyema o nangicelani nika malungela bashayeli bayethelela bagibele Akangena umgibele uthi egibele kumbini abela udrayiva bayeyisa Athi umshayeli ngicela ungidlalele ingoma ethile yemoto nika bani Awuthangi ngale moto udlala ingoma yakho emgibeli bayeyisa kabi Uyema ona ngicela ninika amalungelo abashayeli bayethelela bagibeli Kumbine bekapazi ulava Bayeyisa bagibele Athi mfonele zinsize Ostela kamashu Zathi odizi Yela nisikhulumele Nakuphelelwa bagibele Bayeyisa bagibele Uzikathi umshayeli Ningahlele emotweni Bona bendlele ngenkani Beze belahle phansi Ango bayethelela bagibele bayeyisa Yezaza nomhlongo ngicela nika amalungelo abashayeli Yeshu zishamase Ango bayethelela bagibele bayaxhaphaza Uyefika induku emva kwabiyela Awunika amalungelo abashayeli Bayethelela bagibele Bayeyisa kabi Uyethami imlungu lakeni nika amalungelo abashayeli Bayethelela bagibele Bayalawula kabi Abaxhaphaza odrayiva MTN Goli zathiwe bizila nisikhulumele nama
omu
Ango bayethelela bagibele Wewafoni insizo azalene kwengi zathiwe bizila nisikhulumele nama omu Ango bayethelela bagibele Uyesiyakanye ngicela ninika amalungelo abashayeli bayethelela bagibele Uyamavava mfo wakitha nkandla bayethelela bagibele Uyebhotshosikhakhane nalinika amalungelo abashayeli bayethelela bagibele Uyezinsizo zakitha kanilungise lento bayaxhaphaza laba Uyesibumbuko takeninika amalungelo abashayeli bayethelela bagibele